buziba, e buziba, e buziba, yegwe akwate buziba.
Ebuziba womo kwata yegwa wonya yegwe
omuti manga gulwante endwante tawonyezeka yegwa tuka womukama weweka nati nkusaba kwatawo sente wizitatuka mukama tukawoko etagala weli tatuka yekwe alamula singa yekwe awose misango yekwe nantane mwakatonda wange nantame kwa kwata
kwatao Nino unafu wange mukama uwo kwa tomponye mulimu webinuma ngasibi sobola ngasi sobola kugamba mikwano jange tebabi sobola nabo we abisinga mani we abisingo buinza we abiragira ebiwulira era nebivaawo
kwata
kwatao
kwata
omwoyo wa mukama
kwata wani awaluma wese somola tuka kwata
kwatao Twala mukama twala naza naza romu saigo tukule pangule
biendaka abantu natebabiraba biengapa abalala natebabitegera gwe manyo bimanyi Obitegera,
abitegera,
wamami kukwasa, yo mumba, wamtegera.
Kwata,
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 emukama kwata.
Kwata, wani awaluma wese somo latuka.
Mugambe ya kwata wo, awakukabye chiro.
Kwata,
ya wakuleto kuswala.
Kwata.
Kuna fanya
wo,
kwa kwata kwata wo.